MambaMusic.com. I said Jenna.
Empty beats.
That's feeling. Faso ingo gira mwachi sisi Igu tanda ziku izi Bano tina waiwa Tina waiwa Bano tina waiwala Tina waiwala Bano tina waiwa Tina waiwa Bano tina waiwala Tina waiwala Koma tawe ni tawi Tawe ni tawi Tawe ni tawi
Kulesa siku yeni la kutero tekudusa mumalenga Potindi chiku ziru cha mnini wake na malenga Mwina zakala hapensi Popita kushowo tizi za kwira shipensi Shipensi Azakala grace Grace Amina zandi ikile nyumba yangayo vesi Mwe wapu mama mina ulibe kulila Ulibe kudanda ula so zaki na maria Ulibe kudanda ula so zaki na maria
Kono na samina nkona Kono na samina nkona Oh 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 oh
MambaMusic.com.